our former vice president, akisema yeye simu yake haiko mteja, simu yake iko sawa na iko na network. Na anasema mheshimiwa William Ruto atafute yeye. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tunakupenda kama mahasira. Na hata tumeangalia vile wewe juu ya propped up in Saikuru. Wewe mheshimiwa, wewe ni hasira kwa njia zote. Na mimi najua watu wa Lower Eastern, nimekuwa huko Makueni, nimekuwa Machakos, nimekuwa Kenya mzima kule pwani. And I have observed ya kwamba watu wote hata wafuasi wale walikuwa wake, already wote ni kama wamejoin hasira. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, umeona nyumba ya hasira Waigoro wakikuja iko kiti anapewa. Warugoro juzi yule wa ekipi amekuja, kiti iko anapewa. Ya Bebe Nyoro iko, ya hasira wote iko. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Mudavadi, Mheshimiwa Wetangula, we know the kind of intimidation you are going through. Kila siku ni kutishwa, msupport yule mtu wa kitendawili. We understand all that you are going through, including the tribulations. Hasira Nation is a big house. Karibuni nyinyi wote mukae ndani ya hasira.